Ekitabo kya Mika, essuula esooka. Ekigambo kya Mukama ekyajja eri Mika omumala Suuti mu mirembe gya Yosamu, Akazi ne Keezeekiya, bassekabaka ba Yuda, kye yalaba ku Samaliya ne ku Yerusaalemi. Muwulire, mmwe abamawanga mwenna, tega amatu go, ggwe ensi n'ebyo byonna ebirimu. Mukama Katonda abimujulirwa eri mmwe, Mukama ng'ayima mu yeekaalu y'entukuvu. Kubanga, laba, Mukama ava mu kifo kye, alikka alitambulira mu bifo ebigulumivu eby'ensi. N'ensozi zirisaanuuka wansi we, n'enkonko ziryatika ng'ebisenge by'enjuki mu maaso g'omuliro, ng'amazzi agayiikira awali ebbanga. Olw'okwonoona kwa Yakobo, ebyo byonna biribaawo, n'olw'ebibi eby'ennyumba ya Isirayiri. Okwonoona okwa Yakobo kiki? Si Samaliya? Ebifo ebigulumivu ebya Yuda kiki? Si Yerusaalemi? Kale ndifuula Samaliya ng'ekifunvu mu ttale, ng'ebizabbibu ebisimbe. Nange ndisuula amayinja gaakyo mu lukonko, era ndyerula emisingi gyakyo. Ebifaananyi byakyo byonna birisekulwasekulwa, n'empeera zaakyo zonna ziryokebwa omuliro. Nange ndizikiriza ebifaananyi byakyo byonna, kubanga yazikuŋŋaanya nga ziva mu mpeera ey'omukazi omwenzi, era ziridde eri empeera ey'omwenzi. Kyendiva mpowoggana, ndikuba ebiwoobe, nditambula nga nyambudde engoye zange, era nga ndi bwereere. Ndikaaba ng'ebibe, ndijoonajoona nga bammaaya, kubanga ebiwundu bye tebiwonyezeka, kubanga kituuse ne ku Yuda, kituuse ku luggi olwa wankaaki olw'abantu bange, era ku Yerusaalemi. Temukibulira mu Gaasi, temukaaba maziga n'akatono, ku Besule yafula n'ekulukuunyizza mu nfuufu. Muyite muveeyo, gw'abeera mu Safiri, ng'oli bwereere era ng'okwatibwa ensonyi, oyo abeera mu Zanani tavuddeemu. Ebiwoobe bya Besuezeeri birikuggyako ekikondo kyakyo. Kubanga oyo abeera mu Malosi yeeraliikirira ng'alindirira ebirungi, kubanga akabi kasse kavudde eri Mukama ku luggi olwa wankaaki olwa Yerusaalemi. Siba eggaali ku mbalaasi esinga embiro, gwe abeera mu Lakisi. Oyo ebibi kwe byasookera eri omuwala wa Sayuuni, kubanga ebyonoono bya Isirayiri byalabika mu ggwe. Ky'oliva owa ekirabo Molesesugaasi eky'okusiibula. Ennyumba za Akuzibu ziriba eky'obulimba eri bassekabaka ba Isirayiri. Nkyagenda okuleeta gy'oli, gwe abeera mu Malesa, oyo ali bannannyini ggwe. Ekitiibwa kya Isirayiri kirituuka era ku Adulaamu. Weemwe osalire enviiri abaana abakusanyusa, gaziya ekiwalaata kyo ng'empungu, kubanga bakuggiddwako bagenze mu kusibibwa. Essuula ey'okubiri. Ziribasanga abo abateesa obutali butuukirivu era abakolera obubi ku biriri byabwe. Obudde bwe bukya babukola kubanga buli mu buyinza bw'emikono gyabwe. N'abo abeegomba ebyalo ne babinyaga, era ennyumba ne bazitwala, era bajooga omusajja n'ennyumba ye, era omuntu n'obusika bwe. Mukama kyava ayogera bw'ati nti, laba, nteesa akabi ku kika kino ke mutaliggyamu bulago bwammwe, so temulitambuza malala, kubanga bino by'ebiro ebibi. Ku lunaku luli balibagerera olugero, era balikuba ebiwoobe ebirimu obuyinike obungi, era balyogera nti, tunyagiddwa ddala, awaanyisa omugabo ogw'abantu bange ng'akinziyako, agabira abajeemu ebyalo byaffe. Ky'oliva olema okubeera n'omuntu alisuula omugwa, akalulu bwe kamugwako mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Temulagulanga, bwe batyo bwe balagula. Tebaliragulira abo, ebivume tebiriggibwawo. Kiryogerwa ggwe ennyumba ya Yakobo nti, omwoyo gwa Mukama gufunze. Bino by'ebikolwa bye, ebigambo byange tebiwoomera oyo atambula n'obugolokofu. Naye mu nnaku zino abantu bange bayimuse ng'abalabe. Mujjako essuuka ku ngoye z'abo abayita nga tebaliiko kye batya, ng'abantu abatayagala kulwana. Abakazi ab'abantu bange mubagoba mu nnyumba zaabwe ezibasanyusa, kubaana baabwe abato mubajjako ekitiibwa kyange emirembe gyonna. Muyimuke, mugende, kubanga wano si kiwummulo kyammwe olw'empitambi ezikiriza era n'okuzikiriza okutenkanika. Omuntu atambula n'omwoyo ogw'okulimba, bw'alimba ng'ayogera nti ndi kulagulira eby'omwenge n'ebitamiiza, y'aliba omulaguzi ow'abantu bano. Sirirema kukuŋŋaanya ab'ewammwe bonna, gwe Yakobo, sirirema kuleeta Abayisirayiri abalisigalawo, ndibateeka awamu ng'endiga ez'ebbozula, ng'ekisibo ekiri wakati w'eddundiro lyazo, baliyoogaana nnyo kubanga abantu bangi. Oyo awagula ayambuse mu maaso gaabwe, bawagudde, bayise, batuuse ku luggi olwa wankaaki, era bafulumidde omwo, era kabaka waabwe ayise mu maaso gaabwe, Mukama abakulembedde. Essuula y'okusatu. Ne njogera nti, muwulire, mbeegayiridde mu abakulu ba Yakobo, nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri. Si kwammwe okumanya omusango, abakyawa ebirungi era abaagala ebibi, ababajjako eddiba lyabwe n'omubiri gwabwe ku magumba gaabwe, era abali omubiri gw'abantu bange, ne bababaagako eddiba lyabwe n'amagumba gaabwe bagamenya. Weewaawo, babatiimatiima ng'ebigenda mu kibya, era ng'ennyama ey'omu ntamu. Mu biro ebyo, banaakaabiriranga Mukama so taabaddengamu. Weewaawo, anaabakwekanga amaaso ge mu kiseera ekyo, nga bwe baakola obubi mu bikolwa byabwe. Bw'ati bw'ayogera Mukama ku bannabbi abakyamya abantu bange, abaluma n'amannyo gaabwe, era bayogera waggulu nti mirembe. Na buli agaana okuwa mu bumwa bwabwe, n'okukuma bamukumira olutalo nti, kyekiriva kibeera ekiro gye muli, muleme okwolesebwa, era ekizikiza kiriba gye muli, muleme okulagula, era enjuba erigwira bannabbi, era obudde buliddugala ku bo. N'abalabi balikwatibwa ensonyi, n'abalaguzi baliswala. Weewaawo, bonna balibikka ku mimwa gyabwe, kubanga tewali kuddamu kwa Katonda. Naye mazima, nze njijjudde amaanyi olw'omwoyo gwa Mukama, n'omusango n'obuzira, mbuulire Yakobo okwonoona kwe, era mbuulire Isirayiri ebibi bye. Muwulire kino, mbeegayirira, mwe abakulu b'ennyumba ya Yakobo, nammwe abafuga ennyumba ya Isirayiri, abatamwa omusango, era abali ensonga zonna. Bazimba Sayuni n'omusaayi, era Yerusaalemi bakizimba n'obukyamu. Abakulu baakyo basala omusango, baweebwe empeera, ne bakabona baakyo bayigiriza bafune ebintu, ne bannabbi baakyo balagula baweebwe effeeza. Naye bo balyesigama ku Mukama nga boogera nti, Mukama tali wakati waffe, akabi tekali tutuukako. Sayuni kyeruliva lulimibwa ng'omutala ku bwammwe, ne Yerusaalemi kirifuuka ekifunvu, n'olusozi olw'ennyumba ng'ebifo ebigulumivu eby'omu kibira. Essuula y'okuna. Naye mu nnaku ez'oluvannyuma olulituuka, olusozi olw'ennyumba ya Mukama luliba lunywevu ku ntikko y'ensozi, era luliyimusibwa okusinga obusozi, era amawanga galikulukutiramu. Era amawanga mangi agaligenda ne googera nti, mujje twambuke eri olusozi lwa Mukama n'eri ennyumba ya Katonda wa Yakobo, naye alituyigiriza eby'enguudo ze, naffe tulitambulira mu makubo ge. Kubanga mu Sayuni mwe muliva amateeka n'ekigambo kya Mukama mu Yerusaalemi. Naye alisalira omusango amawanga mangi, era alinenya amawanga ag'amaanyi agali ewala, era baliweesa ebitala byabwe okuba enkumbi n'amafumu gaabwe okuba ebiwabyo. Eggwanga teririyimusa ekitala ku ggwanga, so tebaayigenga kulwana nate. Naye balituula buli muntu mu muzabbibu gwe ne mu mutiini gwe, so tewalibaawo abakanga, kubanga akamwa ka Mukama w'Eggye ke kakyogedde. Kubanga amawanga gonna ganaatambuliranga buli muntu mu linnya lya Katonda we, naffe tunaatambuliranga mu linnya lya Mukama Katonda waffe emirembe n'emirembe. Ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndikuŋŋaanya omukazi awenyera era ndireeta oyo agobebwa n'oyo gwe nalabisa ennaku, era ndifuula oyo eyawenyera ekitundu ekyasigalawo n'oyo eyasuulibwa ewala, ndimufuula eggwanga ery'amaanyi. Era Mukama anaabafugiranga ku lusozi Sayuni okusooka kaakano era n'emirembe gyonna. era naawe gwe ekigo ekyekisibo akasozi ak'omuwala wa Sayuni kulituuka gy'oli weewaawo okufuga okwedda kulidda obwakabaka obw'omuwala wa Yerusaalemi. Lwaki nno okukaaba ennyo? Tewali kabaka gy'oli omuteesa waabula? Obalagaze ne bukukwata ng'omukazi alumwa okuzaala. Lumibwa, sindika gw'omuwala wa Sayuni ng'omukazi alumwa okuzaala, kubanga kaakano oliva mu kibuga, olisiisira ku ttale, era olituuka e Babulooni, eyo gy'olirokokera, eyo Mukama gy'alikununulira mu mukono gw'abalabe bo. Ne kaakano amawanga mangi agakuŋŋaana okulwana naawe, agoogera nti, ayononeke era amaaso gaffe gatunuulire ebyo bye gaagala nga bituuse ku Sayuni. Naye tebamanyi birowoozo bya Mukama, so tebategeera kuteesa kwe, kubanga abakuŋŋaanyizza ng'ebinywa by'eŋŋaano mu gguuliro lye. Yimuka owuule gw'omuwala wa Sayuni, kubanga ndifuula ejjembe lyo ekyuma era ndifuula ebinuulo byo ebikomo. Naawe olimenyaamenya amawanga mangi era oliwonga amagoba gaabwe eri Mukama n'ebintu byabwe eri Mukama w'ensi zonna. Essula ey'okutaano. Kaakano oneekuŋŋaanya bibiina bibiina, gw'omuwala w'ebibiina, atuzingizizza ffe. Balikuba oluyi omulamuzi wa Isirayiri n'omuggo. Naye ggwe Besirekemu Efulasa, gw'omuto okuba mu nkumi za Yuda, mu ggwe mwe muliva gye ndi aliba omufuzi mu Isirayiri, okutambulatambula kwe kwa dda na dda, emirembe nga teginnabaawo. Kyaliva abawaayo okutuusa ku biro alumwa okuzaala lw'alizaala, kale baganda be abasigalawo balikomawo eri abaana ba Isirayiri. Naye aliyimirira, aliriisa ekisibo kye mu maanyi ga Mukama, mu bukulu obw'erinnya lya Mukama Katonda we, era balibeerera awo, kubanga mu nnaku ezo anaabanga mukulu okutuusa ku nkomerero z'ensi. Era omuntu oyo aliba mirembe gyaffe. Omwasuuli bw'aliyingira mu nsi ye waffe, bw'alitambula mu mayumba gaffe, kale tulimuyimusizaako abasumba musanvu n'abantu munaana ab'ekitiibwa. Nabo balyonoona ensi ya Asuuli n'ekitala, era ensi ya Nimuloodi baligyonoona bwe baliba nga bayingiramu. Naye alitulokola eri Omwasuuli bw'alituuka mu nsi ye waffe era bw'alitambula mu nsalo z'ewaffe. Era ekitundu kya Yakobo ekirisigalawo kiriba wakati mu bantu abangi ng'omusulo oguva eri Mukama, ng'empandaggirize ku muddo, ezitalindirira muntu, so n'abaana b'abantu tebazirwisaawo. Era aba Yakobo abalisigalawo baliba mu mawanga wakati w'abantu abangi, ng'empologoma mu nsolo ez'omu kibira, ng'empologoma ento mu bisibo by'endiga. Bw'eyitamu erinnyirira era etaagulataagula, so tewali mulokozi. Omukono gwo guyimuke ku balabe bo, n'abakukyawa bonna bazikirire. Era kiriba ku lunaku luli, bw'ayogera Mukama, ndikuggyamu wakati embalaasi zo, era ndizikiriza amagaali go, era ndizikiriza ebibuga eby'omu nsi y'ewammwe, ndisuula wansi ebigobyo byonna, era ndiggyamu obulogo mu mukono gwo, so toliba na baganga nate. Era ndikuggyamu wakati ebifaananyi byo ebyole n'empagi zo, so tolisinza nate emirimu egy'engalo zo. Era ndisimbula baasera bo wakati wo, era ndizikiriza ebibuga byo, era ndiwala n'eggwanga n'obusungu n'ekiruyi ku mawanga agatawulira. Essula ey'omukaaga. Kale muwulire ebyo Mukama by'ayogera nti, yimuka, yomba mu maaso g'ensozi, obusozi buwulire eddoboozi lyo. Muwulire mwe ensozi, ennyombo za Mukama, era mmwe emisingi egy'ensi egy'olubeerera, kubanga Mukama alina ennyombo n'abantu be, aliwoza ne Isirayiri. Mwe abantu bange mbakoze ki? Nali mbakooyezza na ki? Munnumirize. Kubanga nakujja mu nsi y'e Misiri ne nkununula mu nnyumba ey'obuddu, ne nkukulembeza Musa na Alooni ne Miriamu. Mwe abantu bange mujjukire nno Balaki kabaka wa Mowaabu bye yateesa, era Balamu omwana wa Byoli bye yamuddamu. Mujjukire ebyabaawo okuva e Sitimu okutuuka e Girugaali, mulyoke mumanye ebikolwa eby'obutuukirivu ebya Mukama. Najja naki eri Mukama, ne nvunama mu maaso ga Katonda Asinga Byonna? musemberere n'ebiweebwayo ebyokebwa n'ennyana ezaakamaze omwaka gumu, Mukama alisiima endiga eza sseddume enkumi oba emigga egy'amafuta obukumi. Mpeeyo omwana wange omubereberye olw'okwonoona kwange, mpeeyo ekibala ky'omubiri gwange olw'ekibi eky'omu mmeeme yange. Akubuulidde gwe omuntu ekirungi bwe kiri, era Mukama akusalira kiki wabula okukola eby'ensonga era okwagala ekisa era okutambula n'obuwombeefu ne Katonda wo. Eddoboozi lya Mukama lyogera waggulu eri ekibuga, n'ow'amagezi aliraba erinnya lyo. Muwulire omuggo n'oyo bw'ali agulagidde. Ebintu eby'omuwendo eby'obubi bikyali mu nnyumba y'omubi n'ekigere ekitatuuka eky'omuzizo. Ndiba mulongoofu bwe mba n'eminzaani ey'obubi n'ensawo erimu ebipimo eby'obulimba, kubanga abagagga baakyo bajjudde ekyejo, n'abo ababeera mu kyo boogedde eby'obulimba n'olulimi lwabwe lwa bulimba mu kamwa kaabwe. Nange kye nvudde nkufumita ekiwundu ekinene, nkuzisizza olw'ebibi byo. Olirya so tolikkuta, era okutoowaazibwakwo okuliba wakati wo, era olijjulula naye tolitwala mirembe, era ky'otwala ndikiwaayo eri ekitala. Olisiga naye tolikungula, olirinnyirira zeyituuni naye tolisaaba mafuta, era olisogola naye tolinywa ku mwenge, kubanga ebyalagirwa omuli bikuumibwa, era ebikolwa byonna eby'omu nnyumba ya Akabu nammwe mutambulira mu kuteesa kwabwe, ndyoke nkufuula ekifulukwa n'abo ababeera mu kyo eky'okuduulirwa. Nammwe mulitwala ebivume by'abantu bange.